Awerɛhosɛm yi asi wɔ wasa kuropɔn kurodie mu a ɛwɔ amamfei semɛnsini wɔ atɔe mantam ne nyinaa ne sɛ ɔrɛ a ne din de John Amanyo dodoɔ no abɔ nbra ne sɛ Jevu 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 ɔyɛ loto operator wɔ wasa kuropɔn a wɔde mfie aduanan mmiɛnsa 43 years. Ɛyimmire bɛyɛ no nso mpaa mu no ɔrekɔtɔ aduane wɔ kwan ho de abrɛ ne mma. Okita emimu mmiɛnsa. Emu mienu ɛyɛ mmaa ɛna ɔbaako nso ɛyɛ bɛrima na ɛbrɛ a ɔbɛduru wasa ɛkɔpɔn polisi ɛhyɛ anim no ɛkwan no nso ayɛ hyehyeehye na aboboyaa bi nso ɛsi hɔ nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔkɔgyina aboboyaa no ho na wahwɛ benkum ɛne ne nifa na sɛ ɛkwan mu ɛtene anaasɛ ɛkwan mu ɛda hɔ a watumi atwam obi ne deɛ baeɛ ɛne sɛ private mercedes benz a ɛyɛ saloon car yi bi kita DVD plate number plate na DVD plate yi bia ne number ɛyɛ 25962-20-3 25962-20-3 ɛkɔtwi fa ɛyɛ John Amanyo so yayaaya yevu yi a ɔyɛ loto operator yi so yayaaya wɔ aboboyaa yi ho a me no ka sɛ yi krananananana wammɔ wampo ɛna wakasa a yɛde no mu akɔhyɛ wasa kuropɔn aban ayaresabea mu korabea na mmom ka sɛ ɔhyɛnkani a ɔde ɛhyɛn kɔtwi fa ɛyɛ aberanteɛ so yi ɛdin a wɔde maeɛ yɛ kwakye na wɔkyerɛ mu a ɔyɛ gold dealer anaasɛ gold buyer ɔtotɔ gold ɛdin a amanfoɔ taa de ne paa no yɛ lewin akwanhyiade siiɛ no ɛnde siema ɛneɛ prapasam wayera wadwane a polisifoɔ a wɔwɔ wasa amamfis nkankan wasa kuropɔn kurodie mu wɔn ani abere ne nene ɛrehwɛ aberanteɛ yi akye no nti menom ka sɛ yi ɔrɛ a ɔtwa loto wɔ wasa kuropɔn a ne din de John Amanyo adoa bɔ nbra ne sɛ yevu yevu anaasɛ red no ɛyɛ ɛhyɛn akɔtwi afa no so a wɔafim yayaaya agya nkwadaa mmiɛnsa ne ne yere wɔn kyerɛ mu a na ne yere koraa akwanhyia bi si nyinaa no na ɔkɔ kwan so a ɔfa nneɛma de aba saa bere no mu akɔkɔhyɛ wasa kuropɔn aban ayaresabea amu korabea adɔtafoɔ nso saa na apolisifoɔ a wɔn nso wasa kuropɔn ani abere sɛ korɔdɔm a wɔrehwɛ yɛ ɔhyɛnkani a ɔkɔtwi ɛhyɛn de fa so kum no no wɔtumi akɔkye no abɛgyina mmara ni mama mbra ɛtumi ne no adi tikya kɔɔsa bɛkɔ so de m'ani de asɛm yi akyi a memfa ɛho sɛ ɛnka meyɛ natiefoɔ peace 10.3 FM mano.